n'inkongi y'umuriro polisi y'urwanda yatangaje ko yatangiye saa yine z'ijoro ku cyumweru ijwi rya amerika ryageze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere imodoka za polisi zishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro z'igihari nubwo umuriro wari wazimye imyotsi yari igicumba igice kibasiwe ni icyari imashini zibaza ndetse n'imbaho abari bahafite imitungo bari bahari bashakisha icyaba cyarokotse nubwo bisa nk'aho ari ntabyo
mashini ubwo zihagaze miliyoni hafi 60 imbaho zari zirimo zihagaze zine miliyoni nk'8 cyangwa 7
bizinesi yose wakora yabaga turutanga sinzi uburyo turi bwabyisa ntabwo navuga ngo tumiye kubaho neza n'ubuzima bubi
twahombye amafaranga ari hejuru ya 80,000,000 nta asiranse dufite rwose ubu turahombye ntabwo tuzi uko tuzabigenza twebwe by'umwihariko muri atoli yacu nta kintu na kimwe twaramije
nananiwe kwihangana gufata icyo byarenze umuryango
gusa hari abandi bakemanga iby'umuriro ariho bahera basaba iperereza
twavuga ko hakwiriye gukorwa iperereza kuko kugeza n'ubu ntabwo turamenya icyateye inkongi y'umuriro byaba byiza rero bagiye badufasha bagakora iperereza tukamenya n'icyavuye mu iperereza kuko urabona twahombye ibintu byinshi cyane
buri byinshi aha hantu ubona hariya hahiye urahabona ruguru habanje gushya hose ni ahantu hagenda gashya tukimuka tukajya gukorera ahandi hano harimo abantu bamaze guhisha bimuka nk'inshuro enye bahomba bimwe bakongera niba ari banki agana akayigana akamuguriza
aka gakinjiro ka gisozi gakunze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8/2021 nabwo habaye iyi nkongi ihangirika ibikoresho byinshi imyaka 2 imbere yaho mu kwezi kwa 6/2019 naho habaye inkongi yangije byinshi izi nkongi zigenda zikurikirana buri mwaka nizo zatumye bamwe mu baturage bagaragaza urujijo kandi baruhuriweho n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryabo Tade Twagirayezu
inkongi zikibasira nijoro dukwiye kuzibazaho nanjye mumaze kuzibazaho inshuro nyinshi kuko niba tumaze guhisha inshuro ebyiri nijoro nta bantu barimo gukora nta mashanyarazi nta mashini ziri kwaka ugasanga buri munsi izo nkongi ziraba kandi zikabera ku isaha imwe ntabwo nijoro bahora kubitekerezaho usibye ko nuko utabiha agaciro uyu munsi ko ntawe wafashe uyu munsi turavuga ko ari amakuru turi kuri imiriro yagize ikibazo ariko nanone ukurikije uko ibintu bigenda bigaruka kandi bikisubiramo nanone ntabwo wabura gutekereza ibindi
kugeza umuvugizi wa polisi y'u rwanda jean bosco kabera avuga ko bataramenya icyateye inkongi gusa uyu muyobozi akavuga ko impungenge bakorera mu gakinjiro ka gisozi bafite ko haba hari icyihishe inyuma y'iyi nkongi nta shingiro zifite
aya ibyo ni ugukeka gusa ariko barabizi yuko hari ahantu iyo bwije bahafunga kugira ngo mu masaha 12 ibyo barabizi icya kabiri barabizi ko hari abazamu bishyurwa n'abo bantu n'amashyirahamwe tekereza ko hari ubwihishe mu mantantabwo ari ntabwo twari twabona
polisi iravuga ko kugeza ubu bataramara kubarura ibyangijwe n'iyi nkongi kuko iperereza rigikomeje ariko bwana Twagirayezu Tade uhagarariye ishyirahamwe ry'abakora muri aka gakinjiro avuga ko bamaze kumenya ko hariya matoriye 10 yarimo ibikoresho byinshi Twagirayezu akumvikanisha ko kugeza uyu mubare y'agateganyo bafite igaragaza ko ibyangiritse bigeze muri miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda uyu muyobozi avuga ko inyubako z'aha mu gakinjiro ziba zifite ubwishingizi ariko hari bamwe mu bazikoreramo baba batabufite Asunta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali